jyewe umuryango wama mforta najyaga mwumva kera tukiri n'abana biriya nyine abantu barerewe mu mashuri yategekwaga n'abantu bihaye imana ndongo batwigisha ibintu by'abatagatifu bakundaga kuvuga ngo umuntu w'umutagatifu witwa Saint Louis Marie de Montfort donc ari we fondateur nyine ari we wahimbye iyo congregation y'aba Montfort noneho kubwo kuza kumenyana nabo mu by'ukuri n'imyaka nyine twari dutuye Nairobi hari une communauté francophone catholique urabona dans un mu gihugu kivuga icyongereza ariko kubera nyine abantu bakoraga muri za organisation internationale bava mu bihugu byinshi hari n'abantu baturuka mu bihugu francophone noneho dufite nyine ikiriziya tujya gusengeramo noneho abapadiri nyine bazaga kudusomera misa bari abo muri iyo congregation y'aba Montfortin kuko bari bafite inzu i Nairobi bafite na seminaire nyine hari abigisha abapadiri ariyo bari bafite responsabilite yayo seminari bitangira ngo abantu babuye Nairobi bashobora kuba bahazi hitwa ngo Hekima College nuko nabamenye rwose.
None se uyu mupadiri nyakwigendera Olivier Maire mwarimu muzi?
Ntabwo navuga ko nari muzi personnellement ariko nyine ndamwibuka imyaka hari igihe yigeze kuba muri Uganda hafi ya hariya Zambarara ngira ngo naho nyine iyo congregation yari ifiteyo centre iforma abapadiri cyangwa se abyo bita za novisia noneho uwari mbese uwamusupervisaga yari umwe muri abo bapadiri babaga nyine muri iyo community yabo y'i Nairobi akajya amuvuga rero cyane ndumva hari n'inshuro imwe cyangwa ebyiri yigeze kuza Nairobi mbese aje muri vacance mu bandi bapadiri nyine ba community baho nuko navuga muzi ariko ntabwo nari muzi ku buryo bwa hafi.
Hariya Vandese yaratuye mu ngendo mugirira mu Bufaransa aho mwigeze muhagera?
Narahagiye rwose nyine aho Saint Laurent sur Sèvre en Vendée nagiye gusura nyine uwo mupadiri wari omonie wacu i Nairobi witwa Père René Paul yari umuntu nyine twabanye cyane niwe wabatije abana bacu nawe wasomye misa yo gusezeraho kuri nyakwigendera Sendashonga umugabo wanjye urumva yari umuntu wari uzi famiye noneho amaze gusubira mu Bufaransa nyine ajya kuba muri iyo community kuba uza superior wayo noneho manyuze njya kumusura nduva naramazeyo nk'iminsi ibiri n'ahantu rwose nabonye ahantu heza cyane hari katedrali cyangwa basilike nini cyane nyine kubera ko ariho bizihiza cyane uwo mutagatifu Saint Louis Marie de Montfort nakubwiye n'undi mubikira nawe ngo washinze nyine congregation y'ababikira mbese ifatanya nabo bapadiri nyine les sœurs de Montfort bafite na n'indi congregation bita Saint Gabriel y'abafurere nabo nyine kife parti iyo famiye yawo n'ahantu rwose nanyuze narahasuye ndahazi cyane byambabaje kumva urupfu rw'uwo mupadiri n'ibintu biteye agahinda kandi biteye kwibaza byinshi umva iyo bavuga ko nsinzi ubwo nyine ntabwo ari turimo guca imanza ariko uwo munyarwanda rwose wabikoze biteye kwibaza byinshi byiza byiyongera kuri ibyo yari yashatse gukora byo gutwika katedrali ya Nantes rero simbizi yenda n'indwara zo mu mutwe bw'abaganga na za ankete nizo zizabivuga ariko nyine naguye mu kantu kuko urumva nk'uko nabikubwiye iyo congregation njyewe mfite ubucuti mfitanye nabo de manière spéciale kubera ko twabanye nabo na Nairobi.
Madame Siria Kasindashunga ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venuste Imana igumye ibaha amahoro.